Swiseka Production.
Yeah. Yeah. Kani boy la June. DJ Gurde. Natamani niwe star ila kilo zake no. Hivi niwe nani ama niwe J-Mo? Washee picha zangu na kuchati emo. Emoji za makopa zitawale kama zote. Au niwe kiba mtaani nisikike kwa sauti ya mahaba. Walembo niwashike, natamani niwe Kanumba, pengo lake nilizibe. Lakini naofia mtoto mzuri atani kill. Natamani niwe Mondi, Platinum Chibu. Nimpate Zari, mama anite na si. Natamani niwe Jux, Vanessa nimweke ndani. Prayer ni cheki na mfungulia dirishani. Kivipi niwe poor, ebi choke anitake. Ni bandule plus leoka kivyake. Sheta, baba kaila waniite. Au ni Harmonize, Wasafi ni saini. Kwa sauti tamtam nimpate Jacqueline. Natamani omo lapa kiki zote nitawale. Kwenye familia Yesu nende nikatoe pole.
Natamani mara gafa niwe star. Rozi wachome wale walo nikatau. Na nyota izidi kunga. Natamani mara gafa niwe star. Rozi wachome walo nikatau. Na nyota izidi kunga. Natamani
Natamani niwe star, Wasafi niwe shike. Natamani niwe star, Rogu star nisikike. Natamani Kivipi cash money, anapiga mane. Bongo tupambane, tufanane. Achana tafutane, tupigane. Beef no no, usta yes. No no, usta yes. Beef no no, usta yes. No no, usta yes. Bongo batimbaya, yote vest. Tunakula bata kwetu Mbezi. Kwenye show natikisa kama Benz TD. Natamani wanipende kama ki. Kwenye show mimkali kama D. Sipo YCD wala leo kustar. Usiku na mchana natamani niwe star. Natamani niwe star tena wakishua. Sio usta vyumba kunyanyua.
Rozi wachome wale walo nikatau. Na nyota izidi kunga. Natamani maragafa niwe star. Rozi wachome walo nikatau. Na nyota izidi kunga. Natamani
Sipu YCB wala loyo kusta. Siku na mchana natamani niwe star. Natamani niwe star tena wakishua. Sio usta vyuma kuni. Uwanja wa taifa ni ujeze kama wote. Bendela ya taifa ipepee pande zote. Fulu mi cash cash, fulu mi note. Fulu mi cash cash, fulu mi note. Natamani nile chula, sio wa majini. But kishundu cha uswailini. Figa matata, nyuma bambata. Ukimpata, uto muacha. Au nile shama likio uswailini. Dadi niwe star, niwe king, awe queen. Najiamini, from good luck, tula juu.